No mama ne punaina, no one in the land is to mine. It's the love we have for China. It's original and straight from Malaysia.
We beats go crazy.
You never loved me before, why you wanna love me later? I guess you do that cause you know now I got my paper. Let me call my neighbor. Kama kita polisi watako beba. Mweza kumimba mesha beba. Ishawa suna taji posi kuleba. Yarike fupisha fungua mpya kurasa. Ile bado nakumbuka ulivo nyanya saa. Mweza kona nitaka saa. Turonga ya kusimu ya natari saa. Ask my neighbor.
Kashaiwe Dari sambili la sana Kateiwe Kashamuwe Mwina mwandini na wabana Kumbamberwe Kumbambarupa
Kumbambarupa
Yeah Weluwe Amalifunda Mwana wa mchishu watekanya Alantika na panshinga na rufyanya She's so, so beautiful I can get my life full now Nilangize kwa kunyo winga chila ina
Kale wampanya badia ine na nababi kape
Sale
Apakula na pose mali
sena
from Hallelujah.